Click on the track. Smilangizana meno.
No, that's odd.
I'm on another level.
Rap for fear upon
Maganizo Mubreni. Kumutima Kulipeni. Mama mebali mupeni, mutumba mwole pleni, so wacha ya kompleni. I can't help, I don't need mwamuna. Plus 9 ni vampiri ni mafuna. I got ghosts, but it's still ni matuna. Just because I'm from the ghetto, so once ever man is sula. Jie pacha ni na pint on the crest. Siku funta ni funa kupass race. My bad friends, wakamba ni ambe 50. But ni opa, ujawana mushu tapa chest. Niese kwa kuchechi, na kuwa ni tajinga. Cause of my stars, na mwende ni mafalila. Banzanga bani seka ni kutiniza tawila. Walema kugura, ndiche neba ni tawila. Nilichape na career, part from my sample. Nilichape na nyimbo. Baby mama alema na yo manyimbo. Skuru tinapuli rapa window. Chikanga baku college siva zipeza nchita. Nikapishamo ni gani za ni case. Fulu mashamo kuma nilina faith. Sometimes I wish I wasn't bonda. But vene nipitiamo ni semu chena Dave. Matikwizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Wa pressure ya mwamuna. Ima ya baba ja akabadwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy. Pressa ya kai, wakusha wadi siva pressa ya kai. Yenga wako kamo tete with nine wai. Kapret wina kwa buda bakery. Family yonse balole safe up to me. Umufundoba na kudu nobudi minga. Natida nshkwete shkudu kasimi. Pressa ukubo mao mela kukosa. Depressa ni hili nkimba gay sosa. Ama tonton kanyo mwingi yampisha. Na pakufika buchu si wankosa. Mfona pamweshi lesi salari. Umwaitaka sukudu toma bazari. Muzimaya denjiri la kapitu wa marento. Zina fimbi kuwa inaso. Ha! Kulifone diva makozi. Bandume anti na ma ankozi. Bati pressure kia ipira mupoza. Mebo mamuna sama lila na misozi.
Matikwizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Wa pressure ya mwamuna. Ima ya baba cha akabagwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Linga
wako kamo tete whip usha wai.
Pressure ya mwamuna ili badi pululu. Umapanja bakuli sa ufulu. Mufana kumupanga mukulu. As long as alinazo ni shianka la mfungu. Once ever kona pati iwe ulangana. Uzakona panchi balibeva kujawana. Kuskulu wawapisha mabuse ya lifulu. Na wanda wosa kosa wama zipaya. Gelo nayo ikupasa pleasure. Ifuna life ya ma iPhone na Malaysia. Penepa jao sakila zemansu. Mupasa attention ifuti nayo ni pressure. Binge man is super tough. Kunkala mwamuna ni struggle. Kukulila muzako maswag. Bati iwe wene usebenza uyenda chintako. Waste by the struggle, inspired by the hustle. Everyone struggles but pressure ya mwamuna. Kaleza imu ima siyanako. Landroti avuta mwanga ni gelo wa mimba. Mangongole wafuna na kutidia. Kuchobu kutifola males. Plus na kamesi nako kalina mimba. Pressure yoko na pasiti. Pampando, olo kukitchen. Kukalibeno kucha, umvila chabe voice. Ati chichanki chiusheni. Kupato mwamuna nayo ni pressure payeka. Sakila mastata batisi yao neka. Kupodi nako baku pasa pressure. Over stress na depression. Matikwizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Wa pressure ya mwamuna. Ima ya baba cha akabagwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Usha wadi siva pressure ya guy. Inga wako kamo tete whip usha wai.
Matikwizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Wa pressure ya mwamuna. Ima ya baba cha akabagwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Usha wadi siva pressure ya guy. Inga wako kamo tete whip usha wai. Tishani pigi manijera yo. Sevivi the box akuchina bonsa mayo. Yo, Buffali Prince Ronald Roland, aka hipa command.
Yako man, Sami Kwami, Flex Sims, Cheese Dev, Mr. Tevet, TPG, Bo Zambia. I love that music. Yeah. Click the bodies.
Click yo, this is Endima.
Click on the track.
City Rangiza na meno. City Rangiza na meno.
Straight out. ZPushUp.com.